Hii ni Radio Good ya Amerika. Radio Good ya Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 nibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu naho kuri @radio yacu @com ni kuri site musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya Karimbi Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga. Icyo uyu munsi rero twa kibahariye mwebwe abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga nyine ngo mutugezeho ibitekerezo n'amakuru avugwaho muherereye uku kwezi kwa mbere k'umwaka 2023 gusize ayahe makuru aho muherereye. Hari igitekerezo cyangwa se amakuru yahuri ushaka gusangira n'abandi, umwanya ni uwawe. Twabahaye rero nimero, twabasabye ko muduha nimero zanyu tukabahamagara. Reka duhere ku gitekerezo cy'umwe mu batwandikiye witwa Jean Baptiste Habarurema. Ati Karangazi muri Nyagatare, u Rwanda rurimo gutunganya icyanya kinini cyane kizakorerwamo ubuhinzi n'ubworozi mu buryo bwa kijyambere n'ikoranabuhanga. Hubatswe amazu agezweho afite ibikenewe byose, azatuzwamo abaturage baturiye icyo kibaya. Hazakenerwa abakozi benshi, twiteguye iterambere risobanutse. Jean Baptiste Habarurema rero turagushimiye aho ngaho Karangazi mu karere ka Nyagatare aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Binyagatare mwese mukomere mukanya turagaruka tubaha ijambo.
Yeah. kimwe kimwe kitagiri wabo cyabonye ubukwe butashye kijya kwambaza ryango mbe muratsindira ikigitero wayiwe mu gitondo ndaguhinda Chomanzi cha chindi chichigenge cha bonyu kwe butashe maze kinira mundaro mundaro yo mugikari kiti wacu baranuye ngo yiwe na hibya biragatamba urama
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Indirimbo agasaza gashiramanga y'intore Masamba itugejeje ku murongo wa telefone. Tugiye kwakira Ahmad. Uraho cyane.
Uraho
amakuru amakuru
ni meza.
Uherereye he Ahmad we?
Merere mu majyaruguru rwanda mu karere ka Rundi umurenge wa Buyoga.
Amakuru avugwa muri Buyoga rero ni ayahe?
Amakuru avugwa muri Buyoga urebye akidasanzwe kavura kamaze iminsi kagwa. Ibishyimbo ibiciro byarazamutse
byarazamutse
ibintu birakaza ubungubu nyine urebye cyane cyane ku bintu by'ibiribwa ibintu bisa nkaho byazamutse cyane igiciro cyarazamutse n'ibishyimbo hari aho usanga ari icya tanu icyane urebye ntabwo bikaze cyane
ariko siryo zamuka
imibereho y'abaturage nyine birakaze.
Iryo zamuka se riraterwa n'iki Ahmad?
Izamuka riterwa n'ibihe byabaye bibi ndetse no kuba wenda umutungo abejeje ntabwo umusaruro wabaye mwinshi cyane kandi urebye n'itangira ry'abanyeshuri rituma habaho ko habaho high demand kuruta supply. Demand yo ibaye nyinshi bihita bitera ko price isa nk'izamuka kandi urebye n'imisoro genda isa nkaho itera ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro.
Imisoro nayo ni myinshi se?
Urebye ntabwo ari myinshi ku kigero kiri hejuru cyane. No kuba wenda hari ahantu rimwe na rimwe twakoreshaga mu buhinzi busanzwe bw'ibiribwa ugasanga ntabwo tukiyakoresha mu buhinzi bw'ibiribwa ugasanga rero hari nk'ahantu hamwe na hamwe tutagikoresha cyane rero n'urubyiruko ntabwo rukibanda muri ya mirimo ituma abaturage babona ibyo kurya usigaye rwibanda mu mirimo imwe n'imwe yo gushaka akazi k'ibiro ko kumva bakwicara ahantu gusa ugasanga ntabwo urubyiruko rusigaye rwitabira imirimo y'ubuhinzi ngo bakorane n'abasaza ugasanga abasaza nibo basigaye bakora imirimo y'ubuhinzi kandi ubuhinzi iyo urebye usanga aribwo buturukamo ibiribwa byinshi.
None se inzego z'ubuyobozi aho ngaho hari icyo zaba zirimo gukora kigaragara kuri icyo kibazo?
Hari icyo zikora zikangurira urubyiruko kujya mu mirimo nk'iyo ngiyo kugira ngo babashe kunganira za mbaraga zikuze z'abantu bakuze. Inzego z'ubuyobozi zigerageza kubakangurira kugira ngo nabo baze bashishikarire imirimo y'ubuhinzi imirimo ishobora kuba yabyara supply y'ibintu biri fast food cyangwa se ibintu bishobora gukoreshwa azi nk'ibintu bikoreshwa mu rugo cyane.
ariko se ahme nta niba nta naba ntagiye kure ubundi wowe ukora kahe kazi
yewe arunga una je nange usanga nibanda mu buhinzi cyane.
Ah, niyo mpamvu ratabavuga guti abantu benshi ntabwo bakitabira ubuhinzi nuko bibona ubirimo. Bo Ahmad rero reka ngushimire cyane ibitekerezo utanze.
Cyane dukunda kumva hano mu majyaruguru rwanda mu karere ka Rundi kwijwi rya Amerika dukunda kuryumva cyane cyane.
Mukomere cyane abirurindo mwese kwijwi rya Amerika hano tubifurije weekend nziza.
Yego namwe mugire weekend nziza.
Yego, radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC tugiye kwakira Irimaso Samuel.
Yego.
Muraho muraho Samuel we.
Aho muraho.
Yego, uherereye hehe?
Muri mu karere ka Kayonza umurenge wa Mukarange akagari ka Nyagatovu.
Makuru cyaho ngahe Kayonza?
Amakuru yo cyose ugenda yavuye. Akavura kwaga kizungu na nyinyi cyara za musi afitane
byazamutse ku ruhe rugero
ikiro kigori na sanga magana ubu byari
gerageza kwegera telefone Samuel ntabwo turimo tukumva neza
no bijyanye na amafaranga 300 awuye kubigura rero na amafaranga 400 muhashi ikindi kiba na amafaranga 500 isa kongo cyose amafaranga 500 ibirengeho rero abatanga gifungo abantu bari mu kiciro cya mbere aho ari ku kiciro cya mbere n'abahashi yandi n'ibindi yasubiye
yewe nimero yawe ariko ntabwo iri kutubanira sinzi niba nimero yawe rwose irimira ntabwo tukumva pe yego ubwo noneho aho ngaho noneho wavuga waruvuze ngo iki ibishorojeho birababaje cyane. None se buriya abaturage hari uburyo bubaho bwo kubigisha uko bakoresha za gaze ku buryo ibintu nk'ibyo ngibyo bagerageza kubirwanya nibizaba ahantu henshi hari ingamba ziriho zigisha abaturage gukoresha gaze nk'uko nguko cyane cyane muri iki gihe bashishikariza abantu kudacana amakara
abena uko mukore cyangwa yonza rwose nkubwiye ko hari byose byo nabakubwiye nabakubwiye kuko ibyo rwose nkubwiye ko bihari byaba ari inkuru bwa iri mu kinyoma ifite ntabwo
ubwo se wenda nticyaba ari igitekerezo mwageza ku buyobozi wenda mukaba mwabisaba bityo abantu bakagerageza kwirinda ko havuka ibibazo bisa bityo
urabona baragerageza kukangurira gukoresha gazi bakatubwira ibyo bijyanye n'ibyo ariko nabyo ni ibintu kuri radiyo kandi urabona uwumva niyo n'umwe kuzana bitewe n'ibihe turimo nk'abahiga ubuzima bwe nibuze kurutaho wenda hagize uwatwegera nko mu buyobozi bwacu bakajya bakora nko mu nteko bakaza bakamaneko mu byo bavuga nabyo n'ibyo bakabishyiramo iyo ndumva ari cyo cyagakwiriye ko abenshi nta radiyo bagira cyangwa benshi aba byikugiye mu mirimo yabo ko ndumva ari ibyo ngibyo rwose
Irimaso Samuel mu karere ka Kayonza aho ngaho reka ngushimire cyane rero ikayonza mwese turabatahije abi mu Kayonza mu karere ka Kayonza aho ngaho igahini ngira ngo za rukara hariya za Nyawera za Nyakabungo za Juru za Nyagahandagaza abo bose mu karere ka Kayonza turagira tuti mukomere mugire weekend nziza.
Yego nange murakoze.
Radio ya America ivugira i Washington DC twakire na gisubizo Hirwa Ernesto.
Mwiriwe neza.
Mukomere cyane Ernesto.
Mukomere cyane.
Uherereye he?
Merere mu karere ka Gatsibo.
Igatsibo. Nigatse baho haravugwa make.
Makuru hari na makuru ashingiye kwizamuka ry'ibiribwa cyane. Zamuka ry'ibiribwa n'amakimbirane ashingiye mu muryango cyane.
Ariko se dusubiye kuri iryo zamuka ry'ibiribwa kuko ari uwikayonza mukanya tumaze kuvugana yabivuze no muri kariya karere k'amajyaruguru mbere twabanje kuvugana nawe yabivuze ibi izamuka ry'ibiciro aho ngaho muri Gatsibohorera yashingira kuki
no kuvuga ngo urebye ikintu isa nkaho rishingiraho cyane mu gihembwe gitangira cy'isizo nyine yihinga irangiye abanje kuri kibazo cy'imvura abaturage barahinga ariko bamaze guhinga nyuma nyine haje kubaho nyine izuba ryinshi cyane noneho imvura yaje kugwa nyine imyaka n'ubundi isa nkaho yapfuye nabeshe nyine ubuhesheje bakeya niyo mpamvu usanga ibiribwa bisa nkaho byazamutse nk'ubunyobwa ibigori n'ibishyimbo kuko nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubundi iki gishyimbo twari tumenyereye ko bigurana nk'amafaranga 800 igihumbi ariko ubu ngubu akakaya tuvuga n'ingemeri igeze ku 800 ingemeri y'ubunyobwa igeze ku 300 ibigori nabyo byarazamutse bigeze kuri 600 wari ugasanga nyine bisa nk'aho biri kugora abantu benshi kandi nyine bisa nk'aho aribwo n'ubundi bikera umuntu akibaza nyine bizagera mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane mu kwa gatanu bihagaze bityo
none se uretse ibura ry'ibiribwa amafaranga yo arahari ku buryo bihenda ariko abaturage bagashobora kubigura urabona mu baturage hari amafaranga arimo
amafaranga biragoye kubera yuko ni ukuvuga ngo nk'akazi gasa nk'aho gahari kazi kasa nkaho gahari ari nk'aka kazi nyine k'amaboko nk'abantu bashoboye nyine bafite nk'amagare wenda bagashakisha nyine amafaranga atari menshi cyane cyangwa se nk'ako kazi k'ikiyede urukuvuga ngo niba ukoze akazi k'ikiyede ko nyine k'icyatanu tutashobora kugura mo n'ingemeri y'ibishyimbo urumva nyine biragoye noneho akiyongeraho n'ikibazo nyine giterwa wenda nyine n'iryo bura ry'imirimo abantu bamwe namwe nyine bishoye nyine mu ngeso nyine zo kwiba noneho nyine imyaka iri mu murima
n'ubujura noneho bwatangiye
ubujura bwo mu mirima tuvuge wenda urahinze igihe cy'isarura kirageze wenda uvuga ati nzajya kubisarura ejo ugasanga babitwaye imirimo yo ntayihari nyine ubuzima burasa nkaho bugoye cyane nyine mu yindi bw'imihahire
none se Hirwa ubutegetsi burakora iki kuri icyo kibazo ko nzi ko ibyo aribyo byose bagomba kuba bakize
ikibazo buriya rero kukimenya nyine baba bakizi ariko uvuga ngo leta nyine nk'igiye gufasha abaturage basa nkaho bahuye nyine n'ikibazo n'ubundi cy'ibiribwa bahera nko mu turere tuba twaragize nyine ikibazo cya nakta nyine nk'aho ari ikibazo gikomeye cyane nka Bugesera za Kayonza nyine nk'aho ngaho ku buryo kugira ngo bazajye kugera wenda nyine nko mu nyine aha ngaha bisa nk'aho bigoye cyane kereka nyine habaye ikintu nyine kidasanzwe nyine ubwo umuntu nyine ubuzima buramugora ariko nyine akihangana nyine agashakisha hirya no hino usanga nyine ubuyobozi ntago nta sinavuga yuko ubungubu hari ingamba nyine zidasanzwe ngo no gutegeka nyina ihinga rikaza abantu nyina bakayine gushaka wenda nk'ubu wenda nk'uko guhingira nk'uwo umuntu akamuha igihumbi ariko kuma nyina igihumbi kitagura nk'igemera ibishyimbo bya bigoye cyane.
Bwana Gisubizo Hirwa Ernesto aho ngaho muri Gatsibo rero mukomere cyane. Abanyagatsibo bose turabatahije hano ku ijwi rya Amerika, tunabifuriza weekend nziza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Reka twakire Fils Theophile Macumi.
Hello.
Yego Theophile, muraho muraho.
Muraho, turashima.
Uherereye he Theophile?
Uherereye mu ntara ya Bururi aho bita Muzima mu Kivuruga.
Aho ni mu Burundi?
Yego, mu Burundi na cyane cyane.
Aho mu Bururi haravugwa make?
Burundi kweri turashima. Amakuru agezweho ga turabona ku byerekeye ibifungurwa, idugwa ry'ibiciro, nukuri idugwa ry'ibiciro ryaraduze. Ariko turaraba tubona yuko byaba byaraguye ko kumvura yaba yatebye kugwa, ibintu bikaca bigenda neza, ibintu bikaca bigira bikigenda neza bivanye n'ingene imvura zitabaye ikigwa, kuko urabona yuko imvura itandara kugwa muri korari biragora cyane 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 kuko ntatebye igice cya mbere kikaba gitubeshejeho nk'ukuri. Iyo imvura imaze kubitagwa neza
none se Theophile, aho mu Bururi ibifungurwa, ibiciro by'ibifungurwa byazamutse, ni nk'ibihe byazamutse ku bihe bifungurwa, ni byose cyangwa hari bimwe na bimwe byagiye bizamuka kurusha ibindi?
Hari bimwe bimwe byagiye biraduga kuri haragi ukagenda nko ku miceri, amavuta yo kurya, amamesa, ibiki, ibyinshi n'ibyinshi byakoze kuba biduze.
Ubu se ugereranije n'uko byari bimeze aho ngaho, usa nk'uduha urugero twumva uko bimeze aho ngaho mu Bururi, niba mwaraguraga ikiro kimwe cy'ibiharage nk'uko wabyise ari byo bisi
ibiciro nyine byagiye biraduze. Ikiro cy'ifu cyagiye ku mafaranga 1,200. Ubu kimaze kuba kigera ku mafaranga 2,000 n'amahera makeya. Urumva nk'aho rero ibintu bisa n'ibyononekaye, tugenda kubiharaga ibyavuye ku mafaranga 1,800 bidujya ku 2,500. Amavuta yo kurya nayo na nyine yashoboye kuba duha, harimo n'ibindi byinshi byinshi.
Hanyuma se ndakubaza ikibazo kimwe n'icyo nabajije bagenzi bawe, aho mu Burundi intwaro ntacyo irimo gukora mu rwego rwo gufasha abaturage
ku byerekeye intwaro? Baragerageza ubu dufatire nko kwiririma, tugiye kurima ubu tuba twitegurira kurima biharage. Abajeje intwaro bariko baragira kuko imvura yateze kugwa, ariko baragerageza kwitegura ibino bimaca birimwo kugira ngo esheshe twatwinjiye nko mu ntango zirima turabe ko twashobora kuyikura.
Ariko ntabwo barimo kugabanya wenda ngo bagabanye bategeke wenda k'ibiciro bitarenga amafaranga runaka?
Ibyo baragerageza bakabikora, bakabwira ati ukuntu tubibona, ariko barasigura bavuga ati siho bimeze honyine. Amafaranga bavuga ati kubyerekeye ibiciro barabitanga uko nyene, mugabo abantu ntibashimisha.
Urakoze cyane rero Theophile Macumi aho ngaho mu ntara ya Bururi mu Burundi. Reka tugushimire. Abanyabururi mwese turabaramutsa, tubifuriza weekend nziza aho mu Burundi.
Reka tubashimire namwe, tubikana natwe tubifuriza weekend nziza.
Komera. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Reka twakire na Bitoki Macumi David isumba byose.
Ndabumva neza cyane.
Uherereye he wowe David?
Neza na neza ubu turiko turavugana urebeye mu ntara ya Bururi ndi ku mutumba wa Muzima hano mu ntara ya Bururi komine ni Bururi.
Numva umeze nkaho uri mu ntara imwe na Theophile tumaze kuvugana.
Na cyane cyane
ngaho rero tubwire ibyo atatubwiye cyangwa se wongere ushimangira ibyo yavuze, sinzi icyo washaka kutubwira.
Jewe na cyane cyane niko ndaraba kwiyo saa tugeze ko fatiye ku ngaho ntari yacu ya Bururi turi kabisa ibintu bimeze neza. Abanyagihugu bari mu marira kwere kuko ubugara bafite ni nyinshi cyane uraze iduka ry'ibiciro bita ku mwanya ibintu birabuze, ugasanga uri kurabaza igituma idanaga iduka bamwe n'abandi baridoga bakubwira yuko nk'ubu bakitwaje ibitoro zaraduze ngo natwe ngo tuduze ibiciro kugira ngo turego twaronka n'akanyenge na gatoya. Ubu rero abanyagihugu kwere ntibafite agaciro babamira kuko nk'ubu nk'akarere uhayiraraba amafaranga ukorera ku munsi uretse n'uguha akazi mu ndimo nk'akazi ko kurima ukaronka uguha akazi aguhenda amafaranga 1,300 aguhenda amafaranga 1,300 ujya kuba ugaburira abana barenga bane imagine ibaze vuba waguhenze 1,300 ikijya kugura ikiro cy'ifu y'ibigori amafaranga 2,200 ikiro kimwe urumva niba bintu biza kuboneka urumva yuko kugira ngo ujye neza ku munsi udakubye amafaranga 15,000 ibitubana ngaha mu ntara yacu ya Bururi cya twibaza nawe kuba yari mwaziriya ntara batariko bararima twebwe urahimbane ku munsi ugasanga nk'ubu ibigori bisa n'ibiriko birera ibindi nabyo byo mu myonga bahagiye kubyimbura aho hari n'ibyo bariko barabiheza cyatwibaza none twebwe bigize ino mu ntara y'Uburundi bishika tukajya no mu ndimo tukareba utuntu tujya gufungura tukabanza kujya kugura ku kiro abatari ko bararima nabo bavuga kujya basinye icyo bigenda gute ibintu byo n'ibyo abantu benshi ngaha mu ntara y'Uburundi kabisa ariko baridodora cyane ko si ikintu gikunda kubanya ku mwanya kinatuma kirana bamira atari kwindi ngaha yacu Bururi sinzi ko tatuye gusaba ko mbira zari uko sinavuga ko ari ku isi yose muganga yari yacu Burundi fatiye mu gihugu fatiye ku gihugu kubera ibintu byarabaye nabi nta muntu n'umwe atashobora kwidoga kabisa.
Kana Macumi David isomba byose rero reka tubabwire ngo mukomere cyane twizere yuko intwaro yahungaho mu Burundi irimo kugerageza kufasha abaturage guhangana n'icyo kibazo, twizere yuko bizagenda neza abaturage bakabona uburyo nibibatunga. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC, twakire na Hakizimana.
Karameneza
uraho cyane Hakizimana.
Muraho neza, muraho.
Uherereye hehe gitekerezo?
Ni mu majyepfo Inyanza, umurenge wa Busoro.
Amakuru cyaho Inyanza?
Nukuri nunze mu rya bagenzi banjye bambanjirije ikintu cyitwa ibiribwa mu Rwanda rwose byaruriye cyane birakabije. Rero nk'umuntu w'umuhinzi uhingiriza uhingira undi kugira ngo abone ifunguro rya buri munsi urumva babigoye, ni ukuvuga ngo birakabije. Ariko kabiri guterwa n'uko abahinzi batejeje cyangwa se abantu batigeze beza, ndetse habaye amapfa ni ukuza Imana. Ni ukuvuga ngo umuceri mbere ya korona muri za 2021 2024 itarazo mucaguraga amafaranga 800 uri ku mafaranga 1,300 hano mu murenge wa Busoro. Umuceri twihingira mu iki gishanga cyacu umuntu wawuguze akawishesha ni amafaranga 1,200 ubwo yawuguze amagana 300 udaseye. Ikintu cyitwa amavuta yone karibu 2,200 yakatusoga tuko yaguraga 3 litre amavuta nyine yo gukaranga
None se Hakizima twihuta kugira ngo mukanye tuze kwakira na sire kuko arategereje nendaga kukubaza nkuko nawaje bagenzi aho ho icyo kibazo murimo murakitwaramo mute abaturage barabe kusetse
no kuvuga ngo umwe yishoboye kwihigahigira higa ariko nyine nanyibonye buri munsi urumba nimba ukora amafaranga wenda icyatanu rugero wenda urugero ku munyonzi cyangwa se wenda umunyonzi wenda icyatanu aragikoreye mu rugo ari bwakenera ibintu bya 2500 urumva kugira ngo uhwanyishe na cya cyatanu wenda wakoreye ku munsi uragura ubugari ubugari bugura 600 hano ikiro kiseri ugure injanga ugure ubunyobwa ugure inoryi kugira ngo utajya hejuru kugira ngo utajya kwikopesha ubwo nibwo buzima wenda umuntu aba arimo buri munsi ubwo nanone nyibaza nk'umuhinzi nyine ukorera 800 ukorera 1000 urumva nyine ni hafi ya nabyo naho ndi leta yo nyine iragerageza ikadufasha ariko ifasha muri ba bandi b'icyiciro cya mbere ndumva aribo bifasha cyane mu cy'ubude noneho ab'icyiciro cya gatatu urumva nyine barishakashakira birumvikana
Hakizimana rero aho ngaho mu karere ka Nyanza reka tukwifurize umunsi mwiza mukomere twizere yuko ibyo bihe bigoye bizagera igihe bigashira umusaruro numara kuboneka
Murakoze cyane tuza Thomas Kamirindi twaraburanye cyane
Thomas Kamirindi ndamugusuhuriza rwose
murakoze Nyanza ubusoro turabakunda kandi turabumva cyane
natwe rwose nuko buriya turi hano kubera ko muri aho mutaraho ntabwo twaba turaha mukomera abanyenyanza mwese ijwi rya Amerika turabasuhuza turabifuriza weekend nziza no gutangira umwaka mushya muhire Cyril ikaze mu kiganiro muri sanga
Muraneza Joseph
Komera cyane muvandi werereye he
Umwaka mwiza twerekana gakera 2022
umwaka mwiza rwose
Nuko bisanga ndacyari ahandi gahini
Amakuru y'igahini aho ngaho
Gahini turaho turashima Imana rwose nta birenze ibyo by'ibiciro bari kuvuga nyine ni ibintu twarangije kwakira nyine kandi nta n'ikintu umuntu yabirenzeho nyine umuntu abyakira uko nguko abibona mu bihe byashize igihe cy'isarura imyaka yabaga ihendutse ariko ubu ngubu twitwa ko turi gusarura ariko imyaka irahenze cyane rwose irahenze mu rwego rwo hejuru
ni ukuri
n'ibintu nyine ubona uta
murasarura kandi imyaka irahenze
cyane cyane rwose none se nk'ubu ngubu nta gihe kinini kirashira dusaruye ibishyimbo ariko ibishyimbo birahenze rwose mu buryo bwose bushoboka aho ngaho numvise ngo ubugari ikirongo ni ubugari busenga ikiro ni 600 ariko inahandi 800 rero urumva ibiribwa byo rwose twarabyakiriye uko nguko n'iswari nigeze kumva bavuga yuko mu Rwanda hiyongereye n'indi ariko ntabwo biri kutubuza ikiro kugifatira 1400 ubwo rero urumva ntabwo byoroshye nyine ni ibintu tuma tugenda tumenyera nyine uko bukeye n'uko bwije ku kandi nta n'ikintu twabirenzeho tugomba kubyakira uko
harya buriya kuba muturiye muhazi ntacyo bimaze nta abantu bajyayo ngo bashakishemo bagire icyo bakuramo cyangwa nta kibamo
bitewe nuko ngende hasi ya Rukara na ntabwo namenya ibijyanye na muhazi nyine ubona hakubani kuva hafi y'Rukara ujya igahini nyine ku mazi n'ubundi harimo urugendo ariko no mu bisanzwe ubona yuko n'abahaturiye ntabwo navuga ngo hari ikintu runaka bibamariye gishobora kuba cyabafasha n'ubundi simbizi ntabwo nabimenya
none se ubutumwa
mu buzima busanzwe
komeza
muri na minsi turimo nanone turabiba amasaka aho merereye twasaruye amasaka twe tuyahinga kabiri mu mwaka aho merereye turasarura amasaka turimo kubiba ndi tunarimira ibishyimbo ubwo buzima nuko nko bimeze harakazuba nuko nko bimeze
ne none se hari cyo se mubwira abayobozi kubafasha haba mu buryo bwo kubunganira haba mu buryo bw'ifashanyo yo mubivuze bababwira ngo iki
oya nabwo naje kuvuga wena ngo turabibabwira cyane ko nabo bayobozi nabo n'abaturage babayibona nyine ubuzima abantu babayemo ko biri kose babibona kuko none ubuyobozi bwegerejwe abaturage nk'umuneko rusange z'abaturage zibaho ubuyobozi babuhari bawumva ibibazo by'abantu erega burya nta nubwo ari na ngombwa ko abaturage bari butakambe ngo ibi n'ibi n'ibi kuko leta mbyeyi ibibona nyine ibona igishobora kuba cyakorwa ahubwo nayo bajye bareba icyo bashobora kuba bafasha abaturage kuko buriya ntabwo waha umuntu kubera ko yagusabye ushobora no kumureba ugahita ubona n'ikibazo afite bitewe n'uko n'ahari nyine uko hameze nyine
none se siri ibyo bibazo ni musanganya bifitwe n'abaturage bose ku buryo kuko hari ibiciro bizamuka ariko hari n'abashobora kubigura ni musanganya ku buryo abaturage bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa byabaye bike ariko amafaranga arimo mu baturage
amafaranga uyakura mu byo wahinze none urahinga ntiwezi amafaranga urayakura mu byo uri gukora none amafaranga uzayatanga nawe ubwawe udafite ibigutunga biba bisaba rero ngo nawe ufite wowe mukozi wa leta uyakoreshe mu bitunga urugo rwawe ntabwo wajya kuyaha muri rusange mu baturage nta mafaranga arimo kuko ubungubu niba nk'uko bagenzi banjye babivuze niba umuhinzi ari igihumbi iyo ngemera ibishyimbo ari cy'atanu gusa uramwira ngo igihumbi kira kumarira iki n'ubundi ko ari ahandi ni ukurya amandazi wakora iki
yewe siri ngaho rero mukomere aho ngahirukara mukomere twizere yuko ibihe bizahinduka imyaka ikera ari myinshi nubwo wari wavuze yuko biba n'ubundi mwejeje twizere ko uko biri kose ibintu bizagenda neza abanyarukara abanyagahini mwese turagira tuti mukomere kandi mugire wikendi nziza
murakoze cyane namwe nsuritse abo mukorana aho ngaho bose nyine na Nadia yataha urimo uratwakira murakoze
Nadia yataha ndamusuhuza nawe yakumvise nubwo atumva ikinyarwanda ariko yumvise umuvuga ndabimukubwirira
yego murakoze cyane
ikomera cyane Radio Ijwi ry'Amerika twakire na Patrice
hello
muraho Patrice
ego tra komeye
muherereye hehe
muherereye mu gihugu cya Zambia mu gace kitwa Gasantire kitwa Congwe
Zambia mwakabwanje muri bwino ku Zambia
turi bwino muri bwanje uko ku Amerika
turi bwino turi bwino dusubire mu kinyarwanda icyo nibyo narinzi byonyine none aho ngaho rero muri Zambia haravugwa ayahe makuru
muri Zambia muri bake n'umutekano kabisa tukabaka umutekano
nibyo nendaga kukubaza kuko mu minsi ishize hari ibibazo byo gutera abacuruzi b'abanyarwanda n'abarundi babambura za butike babagirira nabi na n'ubu niko bikemeze
ndumwe umwe umwe biriho mwatwa bakuwa nitende tugenje n'imisi yahera umwe umwe nitende
naho se hari ikibazo cy'abantu baza muri icyo gihugu ari impunzi ngira ngo wowe ushobora kuba simbizi niba waragiye uri impunzi cyangwa waragiye ugiye gushakisha imibereho ariko icyo gihugu cyari cyaranze gutanga ubuhunzi ku bantu bari barahungiye yo bavuye mu bindi bihugu ubu bihagaze bite
no bamwe babaraga mu bwoko hadi nade nkurikiza business ari ikibazo cy'abantu bakubuhunga nacyo nta kintu kindi nabizi ko bose nage nade kumbuza business ego
none se ubundi bucuruza aho ngaho buragenda usibye icyo kibazo nubwo waruvuze uti cyarahabaye ariko kiragenda cyoroha ubucuruzi buragenda ku buryo community y'abarundi n'abanyarwanda bari aho ngaho barifashije ku buryo ubona ko birimo bikunda
muri Zambia kabisa business iragenda neza mugabo ikibazo gihari ni ikibazo cy'idora imari ihinduka ku mwanya bizimba gusanga n'ibintu usanga na business igenda mera nk'igabanya akarongo ukwiye kwivanya n'uko bishoboka biduka ko bakiye basuma na twebwe tuba turangura ku bari baranguye nawe usanga natwe tumira nk'abibondamo ukwiye kumugabo tukaba ko ari bitende tukajya n'ibindi bihugu bimwe twagiye gucamo no muri Zambia n'itende business
Patrice rero Patrice muri Zambia turagushimiye cyane aho ngaho abanyarwanda n'abarundi bose bari muri icyo gihugu tubifurije weekend nziza ndetse n'abanyezambia bose ku ijwi rya America turagira tuti mukomere kandi weekend nziza Radio ijwi rya America ivugira Washington DC reka twakire Eric
amahoro
mukomere cyane Eric muherereye hehe
Germagaze nka mu kirundo muri kumwe ugabira muri zone kigina no muherereye kabisa
amakuru ki mu kirundo
acha kimeze neza bema gapfa kare kama zisikagwa umutekano ntango ndi kweri ntari bikabisa
none rero ekomeza
gusamaga umwimbu umwaka wagenze nabi kabisa nye acha nukura abavrema ngo dufasha kabisa no ndi hoho ashani atari kabisa
numvise nabagenzi bawe hirya muri Bururi bavuga yuko umwimbu utagenze neza ndetse no mu Rwanda ngo niko bimeze
acha nuguri ino bya yene mwimbu atwoba muri mu karere ka Kirundo kabisa acha oya vrema ashindana n'igishi cyane n'igishi cyane mirarenge tukero ko izuba ryarase cyane ino mu Kirundo kabisa
none ubwo mwebwe mubona hakorwa iki se cyatabara abaturage mutange namwe ibitekerezo twumva
igitekerezo ntutanga nuko nyene n'amashyira hamwe mpuzamakungu yoraba ukuntu yofasha igafasha uko benshi kuvuga inzara ni nyinshi cyane n'amatora kugufasha b'igihugu bikabare kuri aho ukuntu ubo begere ku binyaga bakavomera imirima bagatera imirima bakemera kuvomera kugira ngo bashobore kwiteza imbere ibyo mbona iyo ari byiza cyane
ye Eric rero ndagushimiye cyane aho ngaho mu kirundo mukomere kandi mugire weekend nziza
ego mwirambire cyane mugo mwiza jwa n'Imana kabisa
twese twese Radio Ijwi rya America twakire na Mugisha
ndiwe neza
muraho cyane Mugisha
nuko turashima
uherereye he wowe
ntacyengira uko bimaze iminsi byamaze kuba umugenzo mperereye muri Zambia mu kusa Burundi
amakuru ki yaho muri Zambia uri mu kahe gace tumaze kuvugana na Patrice nawe yarari muri Zambia wowe uri mu kahe gace
ndi mu Lusaka ni kuri capitale
oh Lusaka okay amakuru ki rero muri Lusaka mu murwa mukuru
okay amakuru umuntu asana se n'ugomba n'uvuga ko ari muri ibi bihugu nyine bitandukanye bya hamwe cyacane ni Lusaka yo gihugu cya Zambia na amakuru amadini igihe muri uku kwezi kwa mbere ku banyamahanga basanzwe bakorera muri iki gihugu imirimo itandukanye aho ukuntu bafatwa cyane muri uku kwezi kwa mbere bagapfungwa bagafatwa n'ibiro bigejwe abinjira n'abasohoka bakabagiriza yuko badakwije ibisabwa n'amategeko by'abakore muri iki gihugu ariko icyo nashaka ni usa n'uvuga kubikorera mu gihugu cyose cyose bya kwikije amategeko byo birahanwa kandi ngira iki gihugu abo bagenzwe ibyo biro basanzwe banabizi kuko ngira nimba abanyamahanga bakora muri iki gihugu bikirenga ngira 90 n'ibindi bigena bakora muri iki gihugu byaduhagara kuri iki byo mategeko mugabo ikibabaza nuko abo bantu iyo bafashwe cyo kigo nyene kiragenda ikabapfunga bakaca batanga amahera nta resi nta cyangwa bwa amahera kwemeza yuko agiye gukora ku mugaragaro bakaca kurekura akagaruka gukora
ejo bundi bakongera bakamufata
ejo bundi bakongera rero nico nasaba nasaba iki kigo nimba kuvuga ngo ni koko birazwe n'amategeko ndivira n'umukwege w'igihugu arabizi yuko abanyamahanga barimo iki gihugu bikirenga 90 n'ibindi abarundi n'abanyarwanda hanini bakora bidakemangiko benshi n'impunzi ariko impunzi zazifise uburenganzira bwazo hari zikorera makandi cyagiye kure kuba mu gisagara rero abantu badafise ibyangombwa muri make iki gihugu kirakwiye kuraba nimba ari bikene ari bishoboka bakabaha uburenganzira bwo kubirondera batakiye bifate badaciye inkoni nini batabasabye uburyo burenze cyane naho iyo umuntu icyo gihugu kizi yuko umuntu akoreraho bidaciye amategeko afashwe icyo mategeko yubahiriza amategeko asabwe kubikurikiza cyane naho bareke kuguma bafata umuntu no munsi ibyo asubire gukora ntikiri mategeko nk'ubwa mbere kandi asesubira aguma muri ya nzira
none se ubundi kubona ibyangombwa aho ngaho kuki abantu benshi bakora badafite ibyangombwa kubibona birakomeye
aya kubibona iki gihugu uraze cyane cyane abantu baza muri ibi bihugu n'ubugwaruka abo bantu bakaza muri commerce ikiyitse ntoki muguraze ntuhusha gukora muri iki gihugu renza hagati y'imiliyoni 5 z'amarundi ni hagati y'imiliyoni 4.5 z'amarundi ku mwaka akacusanga ayo n'utundi tuntu usabwa tw'amakonti rero abo bantu baba bakiri hasi ntibashobora kwabo kwikiza ayo mategeko ngo barihe ayo ubwo ruhushya ku mwaka ku mwaka niyo kacusanga baca bakora muri ya nzira yo kwinyegeza ugasanga bariko barabarondera ni hamwe abantu dusa karere akakaba ari inyegeza kandi bari inyegeze kana muri iyo nzira yo kwinyegeza nyegeza rero nasaba nka leta cyangwa abajejwe ibyo biro yuko boraye ibintu bikajya mu mfuco nimba umuntu afashwe agakurikiza amategeko bakabaha ingufu bakavuga ati umuntu ku mwaka azakoroka koroko abe muri iki gihugu bidura amategeko akora biciye mu muco
Mugisha aho ngaho ilusaka muri Zambia rero reka tubabwire tuti mukomere kandi mugire weekend nziza
namwe mukomere
twizere ko ubuyobozi bwaho ngaho buzumva ibyo musaba bugashyira ibintu mu buryo komera cyane weekend nziza
okay ma'am
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC twakire na Marcel
bravo neza
komera cyane Marcel
yego turakomeye
ndimo ndumva radio yawe ariko bavuga ngo byo musaba ushatse wayigabanya kugira ngo twumvikane neza
nayigabanyije
amakuru cy'amakuru kiuherereye he igitekerezo cyawe
makuru ni meza nk'ibisanzwe ndi Kigali mu Rwanda hazwi nka Kibagabaga no kuvuga ngo abantu benshi bagiye bagaruka ku kintu kibiciro by'ibiribwa bihenze cyane igiciro kiri hejuru ariko nanone ntitukaje duhora tuganya tujye tunashima kuko birashoboka ko ushobora kugira amafaranga ukabura n'icyo yahahamo
none se
umuntu ntiyabura kwishimira ko
none se Marcel
bigenza ariko biraboneka
none se ko bibonwa n'ufite amafaranga utayafite waba ushima iki kandi ushonje
ariko hari ikintu dukwiye gutekerezaho kera hari ukuntu bajyaga bantu bacinshuro bakajya guhingira amafaranga hirya no hino cyangwa gukorera ugahingira amafaranga kugira ngo ubone ikindi ushaka ariko uyu munsi twese twakenye ibintu byose byahenze ukabura aho ukora noneho abantu barira kurushaho ni muri urwo rwego uyu munsi niba tuvuga ngo ibintu byarahenze ku isoko ibiribwa birahenze cyangwa se nkuko bagiye bavuga by'amavuta ariko urebye muri COVID ukuntu ikira amavuta yazamutse ikagera ku 2000 uyu munsi ikaba yaramanutse ikajya munsi y'3000 urebye ukuntu isukari yazamutse ikagera ku 3000 uyu munsi ikaba iri kugura 5000 urebye ikintu ibintu byinshi byaje birazamuka ariko uyu mutwe ikaba byaragabanyutse ntabwo niyumvisha ukuntu abantu bakomeza kuganya yego biracyari hejuru ariko nanone reka turebe twavuye muri covid mu mwaka ushize turebe ibiciro byari biri uwo munsi turebe naho biri uyu munsi ikindi twakwishimira mu karere u Rwanda ruherereyemo mu bihugu duturanye transport hafi ya hose iri hejuru ariko uyu munsi leta yagiye yigomwa imisoro n'amahoro akomoka ku bitoro petroli bikomoka kuri petroli kugira ngo uyu munsi tube tukigendera ibiciro twari dusanzwe tugenderaho mbere y'uko covid yaduka kubera ku bitoro byabuze ibyo byose rero hari abantu bumva ibintu byagenda uko babishaka ariko nanone wakwinjira muri politike y'igihugu ya bwa buyobozi bureberera abaturage ugasanga ntako butagize kugira ngo ibintu bibe biri uko bimeze uyu munsi kuko isukari y'ibihumbi bine twarayo inyoye ejo bundi kuri covid ariko umunsi turi kubona isukari y'ibihumbi 400 ariko urukumva abantu baraganya amavuta y'ibihumbi 500 twarayariye muri covid ariko uyu munsi turi kurya amavuta y'ibihumbi 200 ni ukuvuga ngo ibyo byose nabyo ntabwo abanyarwanda tuba dukwiriye kubyirengagiza
ariko tuzirikane ko hari n'abatayabona kuko wowe uri murabivuga uti isukari yaya naya twarayibonye ariko icyo gihe hari abari baturamye batayafite badafite uko bayinywa n'ubu bakaba ariko abo ngabo bo ubasize he bazaba abandi
ibyo nabyo ndabivugaho rero buriya nta na rimwe ku isi tuzigera abantu bazigera bareshya banabaho kimwe urabona umugabo witwa Yesu abantu bose bemera amaze imyaka 2000 abayeho ariko ku bwa Yesu hariho abakene n'abakire hariho abantu basabiriza mu nsengero na bibiliya bigaragaza ngo yari yicaye ku rusengero ari gusaba ubwo niba hariho abantu icyo gihe basaba nabo n'uyu munsi ntabwo dushobora kureshya ahubwo uyu munsi icyo gihe n'uyu munsi aho bitandukaniye uyu munsi abantu twariyongereye ahubwo twakabaye twibaza nibura hari n'ibikorwa remezo bidufasha kugira aho dushakira umurimo uyu munsi twakabaye twishimira ko ushobora guhaguruka hano saa tatu z'ijoro ukagira usize ukagerayo kuko birashoboka nta kigutangiye n'uyu mutekano dufite twakabaye tuwishimira kuko ibyo byose bishyigikirwa n'umutekano ikindi uyu munsi ushobora kuva hano na ntara iri mu Rwanda udashobora guhaguruka ngo werekezemo hose birashoboka kugendeka birashoboka ariko ibyo byose bibaye bidahari noneho twaba turi kurirangana iki
Marcelo
akarya dukeya ariko akatubona kandi akaturya atari kudutamwa amarira naho ibintu byose duhoze tuganya nanone ntabwo twaba dushima tujye twibuka no gushima
urakoze cyane Marcel aho ngaho i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda turagira tuti i Kigali mwese mukomere kandi turabifuriza weekend nziza
mukomere namwe ndakeka washinga itoni mwebwe ari mu gitondo namwe muze kwirirwa neza
ihe urakoze cyane twakire na Jean Baptiste
Yego.
Muraho cyane.
Muraho.
Muherereye he Jean Baptiste hanyuma uhite unyarukuje ku gitekerezo.
Inge mbere hano irubavu igisenye hafi y'umupaka wa Kongo.
Hamwe haherutse kugaragara indege.
Ariko nubwo ntuye mu Rwanda ndi impunzi nk'abandi tukantu bita amasisi niyo wacu niyo kavukire. Go nange igitekerezo natanga ku kirekeranye wenda n'umutekano aha ngaha cyane urumva ko ni radio yumvikana mu rwego rw'isi kandi n'ahantu umuntu yanyuze igitekerezo kikaba cyanakumvikana ni muri urwo rwego rero nshaka kugira ngo mbivugeho gakeya kuntuwe bene wacu hariya bameze nabi hariya muri Congo tubona amakuru ubari nk'umubyara wanjye bafashe baramuhohotera kugira ngo bamurekure nuko babanje gutanga amafaranga amadolari 1000 ikindi abantu bavuga ikinyarwanda cyane cyane aho bita abatutsi bamerewe nabi bari kwicwa abandi bagahohoterwa nk'ubu hari agicanga M23 yafashe hari abantu 20 bafashe barabajyana n'ubu ngubu ntabwo baramenya irengero ryabo government yabafashe ngo kurana nabo n'ubwoko bwitwa abahema hari hantu bitituri nabo bamerewe nabi cyane turagira ngo icyo mwakora cyose muvuganire kano karere kuko ntago tumerewe neza pe kandi igihe kirageze yuko natwe dusubira muri gakondo zacu tukabaho neza. Umva hari mu Banyamurenge abantu bari kwicwa umunsi ku munsi, government irahari, abaturage bari guhohoterwa. Rero twabasaba yuko mwa ijwi ryanyu ryagera kure mukabasha kuba mwatugiye iki kibazo kuri UN Amerika tukarako cyakemuka neza. Ndumva muri rusange rero igitekerezo cyanjye nicyo.
Jean Baptiste rero aho ngaho muri Rubavu mu gace gahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turagira tuti mukomere cyane kandi twizere ko hari imasisi ukomoka amahoro azagaruka namwe mugasubira kwivuko. Mukomere cyane kandi mugire weekend nziza.
Murakoze, murakoze cyane.
Yeah, Radio Ijwi ry'Amerika twakire Samuel.
Ego ndahumva.
Uherereye he Samuel, hanyuma igitekerezo?
Ndi i Burundi mpamina bwa mbarango intara ya Kirundo.
Amakuru ki mu Kirundo?
Nokuri ntaho tumeze neza cyane, usize ko ibinyobwa hamwe byabuze bitagera neza cyane.
Ibinyobwa ntabwo biboneka ka byeri kabaye ingume?
Makazeri karabuze, aho zibonetse naho zanga zizinze, ngicupa imwe itatu, urumva ayo mafaranga ni menshi.
Ariko rero Samuel, wowe uraririmba abandi barira, uranywa ka byeri kandi abandi numvaga bavuga uko babuze nayo ubugari?
Nukuri nanje nterana narafite. Nuko mbe, ibintu bya Kongo n'u Rwanda mbe, bimeze gute ko akarere ka yase karunditse ingabo, none izo ngabo kumuntu umengo ntacyo zimwa zirakora ngo zigarura umutekano mu icyo gihugu cya Kongo, bagenzi bacu baronke amahoro nabone.
Umbaze nkubaze, nanjye ntabwo mbizi, ariko ibyo ari byo byose ntekereza yuko ziriyo zifite icyo zikora, ntabwo namenya ngo zirakora cyangwa ntizikora. Ibyo twabirekera banyirabyo bakabireba, bazasanga ntacyo zikora zikavayo, basanga zifite icyo zikora bakazihagumisha. Ariko icyo twifuza twese
no?
Yego ye.
Mbona mengo Kongo yozo hapa yitabaza ibindi bihugu kuko yakakarere kayanze mbona ntacyo kari akora bivanye nuko nkuru ndi bwabarungitse ingabo Uganda kwarasize ingabo, ariko bagenzi bacu ntibariko bararonka amahoro canke boba bafite ibindi bintu byo barabatanye bindi.
Samuel, reka
amahoro kuri bene wacu kugira ngo baronke.
Reka twizere ko amahoro bazayaronka rwose, kandi tugushimira icyo gitekerezo cy'uko wifuza ko baronka amahoro. Mukomere cyane aho mu Kirundo, mugire weekend nziza. Dushimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri Sanga, baduhaye ibitekerezo, abo tudashoboye kwakira turabiseguraho. Wabwira yuko mu kindi kiganiro cyangwa se ikindi gihe gitaha tuzagerageza kubashakira umwanya, ntitwabakira mwese ariko tuzakora uko dushoboye. Shimire rero mwe mwese mwaramuduteze amatwi, shimire nabye taha hariya ku buhanga bw'ibyuma na engineer bari kumwe. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, simbasize mwenyine, mbasigiye Lucky Dube mu ndirimbo Crazy World. Some for fire.